tukole bye tukola mu bulamu naye twewale nnyo ebintu ebiyinza okututwaza mu makomera okusibibwa kuba obudde bw'omala mu kkomera ng'osibiddwa tebuzzikawo omuntu asibiddwa aba talina ky'amagezi ky'ayinza kulowooza okuggyako okulowooza engeri bw'ayinza okusimattukamu ekkomera omuntu asibiddwa asibibwa ne mu bwongo aba tamanyi ki kyakuzzaako ng'alowooza ku ngeri bw'ava mu mbeera gy'alimu essaawa eyo obulamu bw'omuntu asibiddwa bubanga obuterekeddwa emagombe okubeerayo ebbanga twewala ebikolwa eby'effujjo ebiyinza otuleetera okusibibwa n'ebyo ebitutuwaza mu makomera kuba teri ssanyu ly'oyinza kufuna mu kkomera gy'oba oteereddwa okuggyako ennaku okweyoleka mu bulamu bwo Geoffrey Luyimaga Emmanya noonya Katonda.